marka guud ahaan xarunta Bomas ee dalka Kenya ayaa waxa ka socota tirinta codadka qaybaha kala duwan ee kordhoobiga ah iyo dadka sida dhow la socda ee beesha caalamka ka socda ayaa ku sugan goobta. Xisbiga doorashadu waxay sheegeen in marka ay xaqiijiyaan natiijada doorashada ay kadibna u gudbin doonaan dadka kala matalaya musharaxiinta ku tartamaya doorashada madaxtinimo ee ku-celiska ee dalka Kenya. Marka guud ahaan dalka waxa uu ku jiraa jawi doorasho weli dalka xaaladiisa ma degana, sidiisii caadigeedna kuma uusan soo laaban. Meelaha qaar waxaa ka jira weli rabshado xoogan, gaar ahaana galbeedka dalka Kenya weli rabshadihii ayaa kasii soconaya. Guddiga doorashadu waxay sheegeen in maalinta berita ah ay ka bilaaban doonaan ilaa 4 ismaamul oo ku yaala galbeedka dalka Kenya in doorashada dib loogu celin doono. Walow walaac kala duwan laga muujinayo sida ay ku suurtagelayso, maadaama taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee NASA ay aada ugu xoogan yihiin dhinaca galbeedka, gaar ahaana 4 ismaamul ee uu guddiga doorashadu sheegay inay dib ugu celin doonaan doorashada.
Maxay tahay sababta dib loogu celinayo doorashada halkaas?
Shalay markii ay bilaabatay ama qaybaha kale ee dalka ay ka bilaabatay doorashada, waxaan u ognahay in galbeedka dalkani Kenya, gaar ahaana magaalooyinka Kisumu, Migori iyo Homaboy iyo magaalooyin kale oo ay ku xoogan yihiin taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka ee Kenya, ayaa diiday inay doorashada ka qayb qaataan. Halkaasna waxaa isku farasaaray taageerayaasha iyo ciidamada booliska, dad ayaana ku dhaawacmay, kuwo kale ayaa ku geeriyooday, wadooyinka ayaa aada loo gubayay. Marka ammaankii ayaa xoogaa waxaad moodaa in ciidamada booliisku ay la tacaalayaan in ammaanku ay xaqiijiyaan. Guddigii ama xubnaha ka socda guddiga doorashada iyo sanaadiyadii codbixinta ma aysan suurgelin in halkaasi la geeyo, sababo la xiriira xaaladda ammaanka oo aada u kacsan iyo taageerayaasha xisbiga isbahaysiga mucaaradka oo aada uga soo horjeedo in doorasho laga qabto dalkani Kenya. Marka guud ahaan xaaladdu weli waay kacsan tahay. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta isbahaysiga mucaaradka ee NASA ayaan weli si rasmi ah uga hadlin sida ay wax ku socdaan. Waxaan la filayaa in saacadaha soo socda ay shir jiraayid ay qabtaan oo ay ka hadlaan doorashada dalka ka socota iyo sida ay u arkaan. Marka guud ahaan xaaladda guud waxaa looga dhur sugayaa oo la wada sugayaa tirinta halka ay ku soo gabagabowdo. Guddiga doorashadu waxay soo bandhigayaan tirinta hordhaca ah cidda ku horeysa. Madaxweynaha haatan talada haya Uhuru Kenyatta ayaana ku horeeya, walow dhinaca hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Raila Odinga oo shalay ay sawirkiisa iyo magiciisaba ay ku dheganayeen warqadaha codbixinta, weli taageerayaashiisana aysan ka qayb gelin, ayaa halkaas ay la sheegayaa in uu madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku horeeyo. Marka xaaladda jawigu weli dhinaca uma dhicin. Xuseen,
waa sidee xaaladda ammaanka ee magaalada Nairobi iyo hareeraheedu?
Magaalada Nairobi oo kale marka la barbar dhigo magaalooyinka kale ee dalka sida galbeedka, magaalooyinka ku yaala sida Kisumu oo kale, waa ay degan tahay. Kaliya way jiraan meelo badan oo taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka ay joogaan oo ciidamada booliska ay isku hor imaad uu ku dhex maray, laakiin tirada dhaawaca iyo dhimashada marka loo barbar dhigo dhinaca galbeedka waa ay ka yara degan tahay, kana yar tahay xoogaa. Meelaha dhinaca Nairobi ay ka dhaceen iska horimaadada iyo rabshadaha waxaa ka mid ah meelaha sida aadka ay ugu xoogan yihiin taageerayaasha mucaaradka, sida taamka weyn ee Kibira loo yaqaano, Madaare iyadana meesha loo yaqaano. Marka tiro dhaawacyo way jiraan, booliska ayaa u adeegsanaya sunta dadka ka celinaysiisa iyo qalabka loogu talagalay in rabshadaha looga hortaga. Marka dadku way cabanayaan, iyaga dhinacoodana cabashooyin kala duwan ayay usoo jeedinayaan xamada booliska iyo qaabka ay u socoto doorashada oo aysan ku kacsanayn. Marka guud ahaan marka la barbar dhigo magaalooyinka kale ee galbeedka oo kale, xaaladda Nairobi waxaad moodaa inay ka yar xasiloon tahay oo wax rabshada saa u weyn aysan ka jirin meelaha qaar, inkastoo ay ka jiraan.